We greet everyone here this morning in the wonderful name of our Lord. Let's still pray before we continue. Our Heavenly Father, it is by your will that we have gathered here this morning. We want to commit everything into your hands. Please may you be present and may you speak to each one through your Holy Spirit. Lord, bless every word that will be spoken. May it be your words. Even that what we will hear in song, please bless it.
Amen.
Amen. Good, I think the youth choir will sing first.
NgesiNgisi elesijalmane ke lithi amaZulu ayababaza imsebenzi yezandla imsebenzi kaNkuluNkulu bese ke elesiNgisi lithi ke uma abantu bami ababizwa ngegama lami bependuka befuna ubuso bami ngiyakuzwa ngiseZulwini bese ngelapha izwe labo. The youth choir will sing two songs, one in German and one in English. The German one says, "The heavens declare the mighty works of Christ."
Which are called by my name.
Thank you very much to the youth choir.
Sibonga kakhulu kwi choir labasha.
It's wonderful if you can sing for the Lord.
Kumnandi wisimanga uma umuntu ekwazi ukuculela uNkulunkulu.
The first song and the second song. The second song said, "My hope is in the Lord."
Iculo lesibili lithi ithemba lami likuNkulunkulu.
My hope is in the Lord.
Ithemba lami likuNkulunkulu.
And him alone.
Futhi likuye yena yedwa.
We need to preach the gospel while we still can.
Kodwa ke simele ukuba silishumayele ivangeli sisakwazi ukulishumayela.
Because we don't know what will happen.
Ngoba sazi kuzowenzakalani.
Even these days we heard not far from here where they are already telling people you may not preach the gospel.
Nakulezi insuku sizwile endaweni engekude kakhulu nala la abantu sebevinjwa khona ukuthi bangashumayela ivangeli.
It's coming where they'll say you may not preach the gospel.
Ngakho ke kuyosifica kuyeza lapho beyothi khona ningashumayela ivangeli.
Where they'll stop you and where they maybe even imprison you.
Lapho uyovinjwa mhlawumbe uzufake ejele nxa ukushumayela.
But God has commanded us that we must preach his word.
Kodwa uNkulunkulu siyalile ukuba sishumayele izwi lakhe.
Whether we are allowed to or not.
Noma sivunyelwe noma singavunyelwa.
But we need to speak the truth.
Kodwa simele ukuba sikhulume iqiniso.
And we need to tell people because God will reckon with us.
Kumele futhi ukuba sibatshele abantu ngoba uNkulunkulu uyobuza.
He's given us a command and we must be obedient.
Usinikeze umyalelo simele ukuba siwuthobele.
We don't know what our government will do.
Asazi ukuthi uhulumeni uzowenza njani.
But may we be faithful.
Kodwa kwangathi singathembe.
Maybe we faithful in that work that he started.
Sithembeke kulo msebenzi awuqala.
In 1966 when he came down.
Ngonyaka 1966 lapho ehla.
These days we were traveling here Maphumulo down in the valley.
Kulezi insuku besihamba la ngamaphumulo sona phansi emhosheni.
And I couldn't help but thinking that the Lord chose this area in 1966 to come down.
Kodwa lapho sihamba khona kwafika kimi lokhu ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wakhetha le ndawo ukuba ngo-1966 ehlele khona.
Just think of it. A small town like Maphumulo.
Cabanga nje umsanyana omncane njengomaphumulo.
Now, I would have thought, big church, many people, that's where the Lord must come down. But he chose something, humanly speaking, so simple and insignificant.
And
came down and worked. And I thought how easily we can think something is so small, something is insignificant, it doesn't make a big difference.
Ngicabanga ukuthi thina kaningi sibuka into sithi hayi incane kakhulu ngeke ibe namthelelo thini.
Maybe we neglect the small things in our lives.
Mhlawumbe sibukela phansi lezo zinto ezincane empilweni zethu.
Even neglect the small things in our children's lives.
Mhlawumbe ngisho naseyinganeni nasempilweni zeingane zethu.
But very often God uses small things.
Kodwa kaningi uNkulunkulu usebenzisa izinto ezincane.
Small things.
Okuncane.
But it's important to him.
Kodwa kuyena lokho kubalulekile.
May we be sensitive also to small things in our lives.
Kwangathi nathi singaba abantu abaqaphile abanakile lezo zinto ezincane empilweni zethu.
We can think big. But let's not forget the small things.
Singacabanga okukhulu kodwa singakukhohlwa lokho okuncane.
Lest we lose out on God's work and lest we lose the blessing in our lives.
Funa silahlekelwe sisilele ekusebenzeni kaNkulunkulu, silahlelwe isibusiso futhi ezimpilweni zethu.
Someone said these days, Reverend Stegan, when he came here to this property.
Khona oshilo kulezi insuku wathi lapho ubaba umfundisi uStegan efika.
People said, but there's nothing here. What will we do here? There's nothing.
Abantu bathi kodwa akho lutho kule ndawo siyowenzani indawo engenalutho.
And he said, people, if we are faithful, God will open the heavens.
Kodwa wayesethi bazalwane uma sithembeka kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyovula amazulu.
He said God will open the gates of heaven if we are faithful.
Wathi uma thina sithembeka uNkulunkulu uyovula amasango ezulu.
No matter where we are, but if God is there, he will be faithful.
Nakuba sikuphi kodwa uma sithembeka la sikhona uNkulunkulu uyothembeka kithi.
There's a card I read these days.
Ngike ngafunda kulezi insuku elinye la lamakhadi acashuna inkulumo zabamfundisi.
If we want to experience God's power and his blessings and favor, it is only possible by his way and by his methods.
Shuthi kuthiwa uma sithanda ukuba sizwele amandla kaNkulunkulu nesibusiso sakhe nomusa kungenzeka kodwa ngeyakhe indlela uNkulunkulu kuphela.
By his way, not our way.
Ngendlela yakhe uNkulunkulu kungeyona yethu.
In contact with him.
Sixhumene naye.
An ear to hear.
Sinendlebe yokuzwa.
A desire to do his will.
Kunesifiso sokwenza intando yakhe.
A desire to please him.
Isifiso sokumthokozisa yena.
And to not think of it in my way, how I think it should go.
Ngingacabangi ngeyami indlela nokuthi mina ngibothi kumele kuhambe kanjani.
But God's way.
Kodwa kube ngekwenzeka.
There's a way that God has taught us from the beginning of this work. And as I said, even in the small things, how he's taught us, we need to do that.
Kudendlela uNkulunkulu asifundise ngayo kusukela eqaleni ngisho nasentweni encane kumele kuba senze ngalendlela
sifuna. If we don't do that, we will lose his blessing.
Uma singakwenzi lokho, solahlelwa isibusiso sakhe.
My heart is full. There's a lot one can say.
Kuningi umuntu angakusho.
But let me move on.
Kodwa siqhubele phambili.
These days I was reading in the book of Isaiah.
Kulezi insuku bengifunda incwadi kaIsaiah.
Isaiah in the Old Testament.
Incwadi kaIsaiah kuTestament elidala.
And it's a wonderful book, a wonderful prophecy.
Kuyincwadi eyisimanga, kuyisiprofethi esiyisimanga.
And it's divided into two parts.
Ihlukaniswe ingxenye ezimbili.
The first part, Isaiah points out the sin of the people.
Kwingxenye yokuqalo, uIsaiah ukhomba isono sabantu.
And he speaks straight.
Futhi akhulume nabo abaqondisele ngqo.
And he tells the people where you have gone wrong.
Abavezela abantu abatshele ukuthi ikuphi la bengahamba kahle khona.
He talks about God's judgment.
Akhulume nangokwahlulela kukaNkulunkulu.
And in some cases, you can go and read it. It is harsh words.
Ngahamba uyofunda uzobona ukuthi kwezinye ingxenye mayikhuluma nabo ukhuluma amazwi alikhulu.
And English will say he doesn't mince his words.
Usuthi akakhulumi nje axegisa abantu.
And he talked straight to them and he said, if you do this, it even says, I will remove you.
Kodwa uyabaqondisela ababekele ngqo ukuthi manenza lokhu azasho ukuthi.
But Isaiah was a prophet and he was inspired by God. He predicted God's coming. And it came true later, which means he was a true prophet.
But
you can go and read it, start from chapter 1 and read it. How he judges the people, how he says, with this in your life, you will not see God. And not only won't you see him, but you will be damned and doomed. You can go and read it. Now there are people that say, one can't preach like that. God is love.
Bakhona abantu abathi hayo akwazi ukushumayela kanjalo ngoba phela uNkulunkulu uluthando.
But that is God's love.
Kodwa lolo uthando likaNkulunkulu.
That is his love when he tells us there and there and there you are wrong.
Uthando likaNkulunkulu uma uNkulunkulu esitshele siqondise ethi lapha nalapha awenzi kahle.
And it must be like that.
Futhi kumele kuba kube njalo.
And may we not be hard-headed and not accept it. If God puts something on your heart and he puts his finger on something, bow to it.
Kwangathi singebe abantu abantamolukhuni kodwa lapho uNkulunkulu ekhomba into empilweni zethu sithobe sikwamukele.
Bow to it.
Thoba.
Whether it's hard or not. But if God puts something in your life and you don't bow to it, your end will be like he speaks here.
Noma ngabe kulukhuni kangakanani thoba ngoba uma uNkulunkulu ekhomba into empilweni yakho ungathathi isinyathelo isiphetho sakho siyoba njengalo wesithola.
When God puts something on you and he lays his finger on something, put your mind aside and be obedient to that.
Uma uNkulunkulu ekhomba ehlabi into empilweni yakho beke eceleni umqondo wakho nokucabanga kwakho ulalele lokho kusho uNkulunkulu.
But the second half of the book Isaiah is different.
Kodwa ingxenye yesibili kule ncwadi ka Isaiah ihlukile.
The second half, he gives us hope.
Kwingxenye yesibili usinikeza ithemba.
He brings us salvation.
Letheli insindiso.
He gives us God's promises.
Isipha izethembiso zikaNkulunkulu.
He tells us about the blessings.
Isitshela ngezibusiso.
So it's a book of warning and of hope.
Ngakho kuyincwadi yesexwayiso kube incwadi futhi yethemba.
It's a book of judgment and blessings.
Incwadi yekwahlulelwa, incwadi futhi yesibusiso.
There are some well-known verses that we all know. Come now and let's reason together, says the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow.
Akhona amavesi amaningi esiwaziyo njengaleli Jozani ke sithethe indaba. Usho Jehova noma izono zenu zibomvu kakhulu zekuba mhlophe njengeqhwa.
Just think of it that God says, come, let's reason, I'll speak to you, I'll explain to you.
Awucabange lokho uNkulunkulu ethi ozani sithethe indaba ngiyokhuluma nawe ngikuchazele.
I will tell you my ways.
Ngiyokuvezela indlela zami.
So that you who have gone against me can repent.
Ukuze wena osuhambe waphambana nami uthole ithuba lokuphenduka.
Isn't that amazing?
Akusona yini isimanga
leso. That God in heaven will come down and talk to me and talk to you and say, let me help you. And if we repent, that he will wash us as white as snow.
Ukuthi uNkulunkulu osezulwini angehle ezephansi akhulume nami, akhulume nawe. Uma sivuma siphenduka, asihlanze sibe mhlophe njengeqhwa.
It is unbelievable. Our minds cannot fathom that.
Kuyinto engakholakali, ingqondo zethu azikwazi ukubamba lokho.
That we can sin, that we can do the wrong thing, but if we prepare to accept it and bow, that God will cleanse us.
Ukuthi singona senze ukuphambene kodwa uma sizimisela ukuphenduka sithobe uNkulunkulu angasihlanza.
We will be fools not to accept it.
Singaba abantu abayizula uma singenqaba
ukuthi. You will be a fool if God speaks to you and you say, I can't do that.
Ungaba isula uma uNkulunkulu ekhuluma nawe bese wena uthi cha angikwazi ukwenza lokho.
And for him who has a pure heart, him who wants to do the right thing, I believe with all my heart, God will speak to him.
Kulowo onenhliziyo emsula, kulowo onenhliziyo efuna ukulalela, uNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi uyokhuluma naye.
And God will speak to him, and God will reveal to you, and then you must be obedient.
uNkulunkulu uyokhuluma nalowo, uNkulunkulu akwambulele, kodwa kwakho ukuthi ulalele.
I'd like to read a few verses just in Isaiah 40.
Ngithanda bangifunda amavesi ambalwa encwadini kaIsaiah isahluko samashumi amane.
I'll just read a few verses because of time.
Go funda nje abe mbalwa ngenxa yesikhathi.
Can start in Isaiah 40.
Siqale
from verse 18.
Ku incwadi kaIsaiah isahluko samashumi amane kusukela evesini leshumi neshagalombili.
Now the books up to chapter 40 is about God's judgment, where Isaiah tells them what should not be there, how they should not live.
Kushotike incwadi zokuqala kusukela ekuqaleni ukuze kuyofika kwincwadi yamashumi amane kumala nokwahlulelwa kukaNkulunkulu lapho uIsaiah bachazela ekumele bangakwenzi.
But from chapter 40 he now tells them what will happen if they repent.
Kodwa kusukela kusahluko samashumi amane ila ikhuluma nabo esebavezela ukuthi kuyowenzakalani uma bependuka.
But in chapter 40 God tells them who he is.
Kulesahluko lesamashumi amane uNkulunkulu uyabatshela ukuthi yena ungubani.
And then you'll see from chapter 41 it starts Israel encouraged. Then he encourages them.
Kushuthi kusukela esahlukweni samashumi amane nanye sesiqala lapho sibona egququzela uIsrael.
So 40 verse 18.
Kushuthi sifunda ke encwadini kaIsaiah amashumi amane ivesi leshumi nesishiyagalombili.
To whom then will you liken God? Or with what likeness will you compare him?
Niyakumfanisa uNkulunkulu nobani? Nimlinganise namuphi umfanekiso na?
As for the cast image, idol, a metal worker casts it, a goldsmith overlays it with gold, and a silversmith casts it silver chains.
Isithombe yini esibunjiwe isebenzi, sanamekwa ngegolide ngumkhandi, sancibekiselwa amaketanga esiliva na?
Now remember, in those times they made idols.
Kumbula ukuthi kuleso sikhathi bebenza izithixo.
They made statues by hand of something that they like or how they wanted.
Ngezandla zabo bebebumba izinto bazakhela isithixo ngendlela abafuna ukusakha ngayo.
And they prayed to these idols.
Bese bakhuleke bakhothamele lezi zithixo.
So here he uses the example of an idol.
Lana kusebenzisa isibonelo sesithixo.
Because their hope was in the idols.
Ngoba ithemba labo belikulezi zithixo.
Verse 21, do you not know? Have you not heard? Has it not been told to you from the beginning? Have you not understood from the foundations of the earth?
Verse lamashumi amabili nomuvo, anazi yini, anizwa yini, anitshelwanga yini kwasekuqaleni? Aniqondanga kwasekusekelweni komhlaba na?
And then here it puts it in brackets. The omnipotence of God and the stupidity of bowing to idols.
Kuleli humusho lesingisi lize linezezele likhuluma ngamandla kaNkulunkulu, ubuNkulunkulu bakhe, nobula bomuntu ngokukhonza lezi zinto.
And then in verse 25 again, to whom then will you compare me that I would be his equal, says the Holy One.
Evesini lamashumi amabili nanhlanu, niyakungifanisa nobani ukuba ngifane naye na, usho ongcwele.
I'm just going to go a bit further, chapter 45. I'm just taking a few verses out. You can go and read it. There's a lot in here.
Kizothukeya phambili kancane esahlukweni samashumi amane nanhlanu. Kuningi umuntu angakufunda la ungakuyifundele khona.
Chapter 45, verse 5. I am the Lord and there is no one else. There is no God except me. I will embrace and arm you, though you have not known me.
Verse lesihlanu, mina nginguJehova, akakho munye. Ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu. Ngiyakubhincisa ungakangazi.
And then again, chapter 46, verse 5, the Lord says again the same thing. To whom would you liken me? and make me equal and compare me that we may be alike.
Uyaphinda futhi esahlukweni samashumi amane nesithupha. Niyakungifanisa ningilinganise nobani, ningiqhathanise nobani ukuba sifane na?
To whom would you liken me?
Niyakungifanisa nobani?
And I have no doubt that if we ask any Christian here today whether there's anything like God, you will say no.
Angingabazi ukuthi uma ungabuza noma yimuphi umKristu uthi kukhona yini ongakufanisa noNkulunkulu yothi qha.
Definitely in your mind there should be no doubt that nothing comes to God.
Futhi empeleni bekumele kube njalo engqondweni yakho ukuthi akukho ongakusondeza ukulinganise noNkulunkulu.
That he is almighty and that he has everything in his hands.
Ukuthi yena ungumnini amandla onke futhi uyophethe konke ezandleni
zakhe. And you will be correct in saying that.
Futhi mawusho njalo yobuqinisile.
But let's for today and this week ahead pay careful attention, close attention.
Kodwa ke sithi namhlanje nakuleli viki ezingena kulona sike siqaphelisise.
Because we so easily put our hope in something else.
Ngoba kalula nje kalula siyathanda ukuba sibeke ithemba lethu kwezinye izinto.
We so easily depend on something else.
Kalula siyancika kwenye into.
And willing or unwilling or knowing or not knowing, that becomes our hope. And God is in the background.
Bese kuthi siqondile noma mhlawumbe singaqondile, lokho kugcine sekuba ithemba lethu, uNkulunkulu asale ngemuva.
Matthew Henry says, the Holy One himself says, to whom will you liken me? This proves, number one, the greatness of God and appeals to all nations.
Mcwaningwe Bible, uMatthew Henry uthi, umnini mandla onke uthi, niyakungifanisa ningilinganise nobani na. Lokhu kuveza ubukhulu bakhe namandla akhe ezizweni zonke.
God has the command of everything created.
uNkulunkulu uyena ophethe amandla akho onke okudaliweyo.
Don't forget that. We forget that.
Ungakhohlwa lokho nakanye, siyakukhohlwa lokho.
We forget that and we focus on the thing in front of us.
Siyakukhohlwa thina bese sibheke kakhulu siqondise kuloko okuphambi kwethu ngaleso sikhathi.
And that very thing becomes like an idol.
Bese yona leyo nto esibheke kuyo iphenduka ibe isithixo kithi.
Even though we don't make a physical idol, but there are many things that can become idols.
Noma singathathi into esiyibumbe ngezandla zethu ibe isithixo, kodwa ziningi nokwizinto ezingaba yithixo.
And we forget that God is in control of everything.
Bese sikhohle ukuthi uNkulunkulu uyena ophethe konke.
And when we focus on that thing, whether it's the problem or the difficulty, that becomes the focus.
Bese uma sibheka kuleyo nto leyo, mhlawumbe into eyingqinamba esibhekene nayo, uma sesinaka leyo nto kuphela, amehlo ethu ke agcine egxila kuyona.
I don't understand a Christian who serves the living God who go around complaining.
Angimqondi ukuthi uhlobo olunjani lomKristu okhonza uNkulunkulu ophilayo.
I don't understand it. We serve the living God. We serve the one who is on control of everything.
Angukondi lokho ngoba phela sikhonza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ongumnini amandla onke ophethe konke.
But we complain.
Kodwa nokho siyakhonona.
And we make him to be nothing.
Bese ngalokho simenza ukuthi angabi lutho.
An idol or a statue can't speak, can't hear, can't do anything.
Ngoba phela izithixo lezi ezibunjiweyo nezibaziwe azikwazi ukukhuluma, azizwa, azikwazi kwenza lutho.
And we make God like an idol.
Bese simenza uNkulunkulu naye abe njengesithixo.
We read about it a bit later, but as if he can do nothing.
Siyofunda ngakho emva kwesikhathi, kodwa kube ngazuthi nje akakwazi ukwenza lutho.
Now listen further what Matthew Henry says.
Kodwa onalelisiseke ukuthi uqhubeka athini umcwaningi weBhayibheli uMatthew Henry.
Whatever we esteem, esteem is if you admire. Whatever we admire or love, fear or hope in, more than God, that we make equal with God.
Uthi noma ngabe ikuphi esikutusayo sikuphakamise sikuhloniphe sikuthande kakhulu ngaphezu kwakhe uNkulunkulu sikwenza sikufuna ukulinganisa noNkulunkulu.
I'll read it again. Whatever we admire, love, fear or hope in more than God, we make that equal to God.
Uthi nanoma ikuphi esikutusayo sikuphakamise sikuthande sikuhloniphe size sikwesabe ngaphezu kwakhe uNkulunkulu lokho sikwenza ukuthi sifuna ukulinganisa naye uNkulunkulu.
And we take God who is up here, who is the highest, and we bring him down, and we take this what is the lowest and worth nothing, and we elevate it and we bring it to the same level.
Kaloko sithatha uNkulunkulu ophezulu ophakeme kunakho konke simehlisele phansi bese lokho okungelutho kube yikhona esikuphakamisayo.
John Calvin said, our hearts are idol factories. You know what a factory is? A factory produces something. Our hearts are so many things we can see and we can focus on, and it becomes our heart, and we create a new idol.
John Calvin, what is this? You're saying to Zinjama factory, Akikiza is tea, to say as a factory, Quila Kikiza Konizin, to Tintis, you're saying to
I'll touch on a few points. But you need to pray and you need to be before the Lord and you need to say, Lord, what is the idol in my life? What is there that takes your place? And what is there that even comes close to you?
Ikuphi lokho okufuna ukuncintisana nawe, okufuna ukulingana nawe uNkulunkulu?
Matthew Henry says, covetous people make their money equal to God.
Matthew Henry uthi laba bantu abaneyifiso benza imali yabo bayilinganise noNkulunkulu.
When you have money, you are happy. When you don't have money, a person can be very grumpy.
Uthi mangabe unemali, ube umuntu ojabula impela kakhulu, kodwa mhlawumbe ungenamali, uthwala uthi usubhocobele uphansi.
Because I don't have money, I'm not happy. Who's your idol? Money is your idol.
Uthi hawu, ngoba anginamali, simo sinjena yikho ngidangele kangaka. Kusho ukuthi le mali isiphenduka isithixo kuwe.
If money decides whether I'm happy or not happy, that rules your life. That is your God. You have lifted that to God's level in your life.
Uma ngabe sekuyimali enqumayo ukuthi ujabule namhlanje noma ujabule, kusho ukuthi le mali usuyiphakamisile, usuyinika indawo kaNkulunkulu empilweni yakho.
I'm just mentioning a few things, but you pray and be before the Lord.
Ngibala nje izinto ezimbalwa kodwa wena thandaza ube phambi kwakhe uNkulunkulu.
Proud people make themselves equal to God. Proud people, you have made yourself a God.
Abantu abayiqhenyayo, abayiphakamisayo, bafuna ukulinganisa noNkulunkulu, usuzenza wena qobo lwakho isithixo.
Matthew Henry says, he that is so poor that he has scarcely a sacrifice to offer, you've got nothing, you've hardly got anything, yet will not be without a God of his own. They spared no cost upon their idols, but we unwillingly spend in the service of God.
Uthi lo muntu lowo ompofu ongena lutho ongekho sithixo anganikelela kusona kodwa uthi thina siyakwenza uthi sinikele emsebenzini kaNkulunkulu.
When it's my own personal thing, and that's what I want to do, not that it's wrong. But if it's my own personal thing, I plan it with a perfection, the best perfection.
Uthuma ngabe kuyinto yami eqondene nami, kungekhona kaNkulunkulu. But
when I plan God's work, I don't have that same dedication.
Kota umangi sela into kankulunku, liomsebenzi kankulunkulu, anginakho lokho kusisekela.
I'm often amazed when people plan their leave, their personal leave, how they do it to the T and months ahead.
Ngimangala lesisikhathi abantu mangabe behlela mhlawumbe uzothatha izinsuku emsebenzini ahlela umunye azabe nesikhathi esikude impela uthi kule yanyanga ngizobe ngihambile.
And you think sometimes I wish you had that same dedication in your work, in God's work.
Kwesinye isikhathi uzocabanga ukuthi lo muntu indlela akuhlela ngayo lokhu ube nokuthi ngabe lawo mandla nalowo mfutho ofake ehlela lokhu ngabe unawo nasemsebenzini
kaNkulunkulu. When I spend money on my own, I do it willingly. If I must spend it on something that God's put on my heart, I do it unwillingly.
Uma ngabe ngisebenzisa imali yami, ngisebenzisela izinto eziqondene nami, awu ngiyayisebenzisa nje ngikhiphe ngokungakhathali. Kodwa mangabe sekuNkulunkulu ongithinta ukuthi ngikwenzele umsebenzi wakhe kuba nzima.
If I use my own belongings for myself, I'm happy to do it. But if I must do it in God's work, it becomes a difficult thing.
Uma ngisebenzisa izinto zami ngiyisebenzisela mina, ngiyisebenzisa ngenkululeko, kodwa makumele ngiyisebenzise emsebenzini kaNkulunkulu, hayi kuba nzima.
That's your idols.
Sekuyizithixo zakho lezo.
That's the things you put equal with God.
Izinto lezo suyibeke wayilinganisa noNkulunkulu.
You put them on par with God.
Wena kwenze kwalingana noNkulunkulu.
And then you wonder why others are blessed and I'm not blessed.
Bese ke lapho mangala uyibuza ukuthi ngani abanye babuseke mina ngingabuseki.
And you wonder why God gives them more and he doesn't give me more.
Uyibuza ukuthi ngani bona babuseke kakhulu uNkulunkulu abapho okuningi mina anganginiki.
Another idol can be your children. Your children can be an idol, maybe even without you realizing it. Because it's about them, what they need, what you think is best for them, and not what God thinks is best for them. And when God wants to work in their lives, you stand in his way. You block him.
And
you are there to block and to stop and to say, oh, my poor child. But God wants to work. And if he works in your children's life, it might not be easy for them. I say it might, but it will not be easy for them. God could take them through the mill. And then you stand in his way because it's for you more important that my child is happy than when God is working.
Bese kuwena ke kube uwena ngoba ujabula kakhulu kunokuthi ujabule ukuthi uNkulunkulu usebenza empilweni yengane yakho.
As if the attack on our children is not already enough.
Kube ngazuthi lokho kuhlasela okukhona einganeni zethu kube ngathi akwanele.
Maybe it's something different, but let me just say it.
More
and more one gets aware of the devil's tactic against our children. More and more we realize that the devil knows if he gets our children, this work will go to nothing.
And
more we see in schools all over how the devil attacks the children and uses terrible things to attack the children.
Siyangokubona ezikoleni jikelele indlela uSathane ahlasela ngayo ingane.
And he knows that if he can confuse the children, he'll have the world in his hand.
Futhi uyazi ukuthi uma engaphumelela ukudida ingane, uyobuphethe izwe ezandleni zakhe.
And it is our duty as parents and people looking after children to teach them God's ways.
Ngakho kuwumsebenzi wethu njengabazali nalabo ababheka ingane ukuba sifundise indlela kaNkuluNkulunkulu.
And to help them that they are not confused.
Futhi sibasize sibalekelele ukuba bangadideki.
The devil does not agree with what God did.
USathane akavumelani akakuthandi lokho uNkulunkulu akwenzile.
And they want to be God. The evil people, they are God. In their minds.
Laba bantu ababi bona bazenza uNkulunkulwana bayibona ezingqondweni zabo.
And it's as if they go against that what God has put there.
Futhi kube ngathi bafuna ukuphambana nalokho uNkulunkulu abanika khona.
If God says like this, they say no, it's like this.
Uma uNkulunkulu ethi akwenziwe kanje, bona bathi cha kuzwenziwa kanje.
If God creates you like this, they'll say no, you like this.
Uma uNkulunkulu ekudale wayilokhu, bona bathi hayi awukhona lokho, uyilokhu.
And if God says I create you a boy, they will say, no, you're not a boy, you're something else.
uNkulunkulu ethi ngimdalile waba umfana, bona bathi cha awuyena umfana, obunye ubulili.
God created me a man, I'm a man.
uNkulunkulu wangidala ngaba indoda, ngiyindoda.
That was his plan for my life.
Kwakuyihlelo lwakhe, icebo lakhe ngempilo yami.
He decided that before I was born.
Lokho wakuceba kwasekuqaleni ngingekazalwa.
It's not my choice, but God decided.
Akukhona ukukhetha kwami, kodwa uNkulunkulu owakunquma kanjalo.
You can read in Isaiah, God says, what I have planned will happen.
Ungakufunda encwadini ka-Isaiah, uNkulunkulu uyasho ukuthi lokho engikuhlelile kuyofezeka.
And if God created you a girl, you're a girl.
Uma uNkulunkulu ekudala waba yintombazana, uyintombazana.
And the evil will come, and they will take that what God has done, and his will, and they will say, no, we know better. It's not like this, it's not like this.
Kodwa umubi uyofika afuna ukuthatha lokho uNkulunkulu akudalile, bathi cha akunjengalokho kodwa kunje.
And if you don't help your children, someone else at school, wherever they go, they will help them on the road that they want them to go.
Uma ke wena ungayisizi izingane zakho, omunye kumuntu oseceleni mhlambe esikoleni noma yilaphi uyofika isize abakhiphe emgqeni.
Parents, you need to sit with your children and explain it to them God's way.
Bazali nimele ukuba nihlale nezingane zenu.
Not human thinking, God's way. This way.
Ngendlela kaNkuluNkulu, hayi ucabanga komuntu kodwa ngendlela kaNkuluNkulu ngokwezwi lakhe.
So that they will understand it.
Ukuze baqonde.
And if the evil comes, that they will know what to do.
Kuthuma ngabe kufika umubi baqonde ukuthi kuphe kumele bakwenze.
Your children can be your idol and you can stand in God's way.
Ingane zakho zingaba isithixo ungayithola wena usume endleleni kaNkuluNkulu.
My intellect, what I think, what I know, what I've experienced, what I've learned can be my idol.
Ukuhlakanipha kwami, ukwazi kwami, lokho esengikufundile, esenginolwazi ngakho, ngaphenduka isithixo.
And I can even pray and say, Lord, what must I do here? But after that, I use my own mind.
Ngingathandaza futhi ngithi Nkosi ngenzeni uma kunjena la, kodwa emva kwalokho ngingathatha ukusho uNkulunkulu ngisebenzise yami ingqondo.
There are many things that can be your idol.
Ziningi izinto ezingaba isithixo kuwe.
There are many things you can trust in.
Ziningi izinto ongathemba kuzona.
I'm not saying it's wrong to take things. We take, for instance, medicine.
Angisho ukuthi kubi ukuba singasebenzisa isho nezinto, siyasebenzisa namaphilisi.
Now we don't say, I don't trust, can't trust the pills, I won't take them, I will pray and God will heal me.
Asisho ke nokuthi ngathi hayi angizuthatha amaphilisi manje ngizothandaza ngithembe kuNkulunkulu ukuthi angisindise angiphilise.
I remember Reverend Stegen could never understand why a person won't take pain tablets.
Ngiyakhumbula ukuthi ubaba umfundisi uStegen ubeyadideka angaqonda ukuthi ngane kunabantu abathi abafuna ukusebenzisa amaphilisi ezinhlungu.
Some people will say, I don't need them. I God, my hope is in God.
Ngoba kube nabantu umuntu athi hayi angiwadingi lawo maphilisi ezinhlungu, mina ngithemba uNkulunkulu.
We don't trust the pills, yes, but we take them and we pray that God will bless them.
Yebo, ithemba lethu alikho kula maphilisi kodwa siyawathatha sithandaze sicela uNkulunkulu uba asize ngawo.
But ultimately it's God that we trust.
Kodwa uNkulunkulu esimethembayo.
There are many things in our lives.
Ziningi izinto empilweni zethu.
Even people, but ultimately God is the one we trust.
Kisho nabantu. Kodwa ke ekugcineni uNkulunkulu esimethembayo.
There's another idol you can have in your life.
Kune sinye isithixo ngaba naso empilweni yakho.
Your problems, your difficulties, your challenges.
Inkinga zakho, ubunzima obhekana nabo, neinselelo obhekana nazo.
And you know how you make them your idol? Because you think God can't solve them.
Uyazi ukuthi uzenza kanjani isibe isithixo sakho, ngoba phela wena
You think they are too big for God. You think they are above God. You think God even can't even give you the strength to handle it. And you know what? You make that problem higher than God. You make that your idol. And you make that bigger than God.
Leon, tu yenzi sithixo, uyenzi bengaphezu kukaNkulunkulu.
Reverend Stegen said, we are in danger of missing out on the Lord Jesus if we focus on our own problems, bitterness, disappointments. Who's never had a disappointment? Disappointments, feeling we have been wronged, and focusing on that.
Ubaba umfundisi uStegeni wake wathi sisengozini yokulahlekelwa uNkulunkulu silahlelwe uJesu uma sibheka kakhulu sibhekise ezinkingeni zethu kuba umuncu nasekuphoxekeni ubani ongakaphoxeke sibheke kwimizwa yethu noma sibheke kakhulu ekutheni abantu basiphathe kabi sigcine nje sibheke kuloko.
You make that feeling that I've been wronged, you make that your idol and you pray to it.
Lo muzwa lowo wokuthi ngiphatheke kabi angiphathwanga kahle ubhekisisa kona kakhulu bese wona uwenza ube isithixo sakho sikhonza wona manje.
You focus on it. You think about it all day long. You talk about it. You tell others about it. It's your God.
Usubheke kulento manje ukuthi kwenzakaleni kuwe ukhuluma ngakho, uxoxa nakwabanye, ucabanga khona sonke isikhathi, isisemqondweni wakho lento njalo, yona osuyenza isithixo sakho.
And you forget that God is even above that.
Uzukhohle nokuthi uNkulunkulu yena umkhulu ungaphezulu kwaleyo nto.
And you will lose God's blessing on your life.
Ngalokho uzulahlelwa isibusiso sikaNkulunkulu empilweni yakho.
And God will say, if that's your idol, I'll withdraw. You can serve that idol gladly.
uNkulunkulu azathi uma ke sekuyisixo sakho lesi, mina ke sengizohlehla uqhubeke ukukhonza.
But there's no space for me in your life.
Ngoba angisenayo indawo empilweni yakho.
Be careful what you make important in your life.
Qaphela ukuthi ikuphi lokho kwenza kube into esibalekile empilweni yakho.
There's another idol, and I'll read from Spurgeon. Now, children of God, do not miss the meaning of this passage by saying that it relates to the heathen. True, it does, but not to them alone. When the heathen liken God to stocks and stones, they scarcely act worse that some of his people do. Of some Christians do the same.
Uthi yebo kungaqondana nabo ngoba abahedeni mabethatha izithixo nezinto abazibazayo bekhonza kuzona. Kodwa uthi namanye amaKristu angakwenza okufanayo.
Sometimes we do not even think as well of our God as we do of ourselves.
Uthi kwesi sikhathi asimcabangeli nakahle uNkulunkulu wethu njengoba siyicabangela kahle thina.
Yet being evil, we, being sinners, are constantly supplying your children's wants and needs, yet you doubt whether God will supply yours.
Uthi thina bantu sibabi siyazenzela izingane zethu izinto ezinhle sibenzele nezidingo zabo sibe sibabi kodwa nokho singabaze thina ukuthi uNkulunkulu osezulwini uyofeza zethu izidingo.
You liken him to an ungenerous father or to a forgetful, faithless friend. Or who changes with the wind.
Simenze kube ngazuthi akayena ubaba nothando noma umngane othembekile. Simenze ngazithi nje umuntu omuka nomoya.
Oh dear friends, have you not so likened him? Made him equal.
Sizihlobo animenzanga yini abenjalo nimfanise nalezinto na?
You see, it is another form of that same sin of forgetting God or thinking little of God.
Uthi kungenye indlela yaleso sono sokumcabangela kancane uNkulunkulu noma simbekele phansi.
It does not matter much whether it takes the form of atheism or of idolatry. It's the same kind of evil.
Uthi lobubi buyafana masimenza kanjalo uNkulunkulu noma sesifana nalaba abathakekho uNkulunkulu noma laba khonza izithixo.
It is getting away from God or neglecting him. And in our case, when we get depressed in spirit and fancy that God forgets us, it is the same sinful nature working in the same sinful manner.
Umathina sesim shiye uNkulunkulu sesimkhohle uNkulunkulu kuba yiso sona leso sono lohlobo lwesono.
If we believe God can't help me, can't supply my need, can't give me that what I need, it is the same sin.
Uma thina sesinalokho sesikhole ukuthi hayi uNkulunkulu angeke akwazi ukungisiza la, uNkulunkulu ngeke asifeze lesi sidingo sami kuyisono esifanayo.
I make him an idol that can't talk, that can't speak, that can't hear, that can't do anything.
Sesimenza uNkulunkulu abe isithixo esingezwa esingaboni sekuyinto nje.
I liken him to nothing.
Ngimfanisa nento engelutho.
I remember one day we went to Reverend Stegan.
Ngiyakhumbula ngolunye usuku saya kubaba umfundisi uStegan walapha ekhaya.
And we needed money for something.
Sasidinga imali yokuthize.
Can't remember what.
Angisakhumbuli kwakuyeyani.
And we said to him, but we don't have money for this. We can't buy this.
Sase sithi kuye, kodwa baba asinayo imali, asikwazi ukuthi singakuthenga lokho.
And he said to us, my God has all the money in the world.
Wayesesiphendula ngokuthi uNkulunkulu wami unemali yonke.
And I often thought about this. Some people will even be offended. Why does he speak about my God? We serve the same God.
But
he said, my God has got all the money in the world.
unemali yonke umhlaba wonke.
And very often I thought, what did he mean by my God?
Kaningize ngicabanga ukuthi ingabe weqonda ukuthini mayethi uNkulunkulu wami.
And I came to the conclusion that Reverend Steger knew, for my God, there is no limitation. No limitation in anything. He can supply it or not, but it's up to him. But he has the power to do whatever he wants.
Kodwa ngase ngiqonda ngibona ukuthi ubazi ubaba umfundisi ukuthi uNkulunkulu amkhonzayo angamnikeza noma yini futhi angemnike futhi mayithanda kuncike kuyena uNkulunkulu.
And to me it was a matter of Reverend Steger allowing God to do whatever he wants to.
Kimi nakwaba ukuthi ubaba umfundisi uStekeni ube kulokho ukuthi udedele uNkulunkulu kuba enze noma yini athanda ukuyena.
Not limiting him in any way.
Engamvimbi nangayiphi indlela.
Because maybe sometimes when I pray, I think, but I don't know if it's possible.
Ngoba kwesikhathi mangithandaza ngithandaza nginongabaza ukuthi hey ngabe kwenzeka yini.
Maybe we doubt.
Mhlawumbe siyangabaza.
Maybe you look at a sick person and you pray and you say, I don't know if God can heal them.
And
so very often we limit him in our lives. There's a verse in Matthew, you can go and read it, Matthew 13, verse 58, where he says, he did not do more miracles because of their unbelief.
He did not have to do with his ability,
what he could do, but because of what they allowed him to do, God stopped working.
Akuthi uNkulunkulu akwenzanga ngoba engenayo amandla ukwenza kodwa ngenxa yokwenza kwabo uNkulunkulu wayeke ukusebenza.
There is a sin where we don't believe that God can do that.
Kuyisono leso lapho sesinokuthi singakholi ukuthi uNkulunkulu angayenza into ethile.
There is a sin where we don't believe that God can take me out of this predicament.
Sikhona isono sokuthi ungakholi ukuthi uNkulunkulu angakukhipha kuleso simo obhekene naso.
That he can forgive me 100%.
Ukuthi uNkulunkulu angangithethelela ngokuphelele.
That he can make me new.
Angenze ngibe musha.
That he's got my best interest at heart.
Ukuthi uNkulunkulu ngifunela kuhle enhlizweni.
There is a sin that we don't trust him enough. And in that, we don't allow God or give him the freedom to do what he wants to do.
Kuyisona ukuthi singamethembi ngokwanele uNkulunkulu, singamniki inkululeko yokuthi enze lokho afisa ukwenza empilweni zethu.
And Reverend Steger, through his life, we saw that there was nothing his God cannot do. And he gave him that freedom.
Sabona ngempilo yakhe ubaba umfundisi ukuthi ubekhole ukuthi akukho uNkulunkulu angamenzele khona futhi uNkulunkulu wamenzela
sakho. And he believed God can do it.
Wakholwa futhi ukuthi uNkulunkulu angakwenza.
And he was not surprised when God did it.
Futhi ubengamangali uma uNkulunkulu esekwenza.
Because he knew his God can do it.
Ngoba ubazi enesiqiniseko futhi sokuthi uNkulunkulu wakhe angakwenza.
As we've heard before, he made sure his relationship with God is clean, and then there was no limit to what God could do.
Njengoba sizwile ngaphambili ubeqinisekisa ukuthi impilo yakhe noNkulunkulu ihlanzekile, azi ukuthi akukho umkhawulo kulokho uNkulunkulu angamenzela khona.
Now I want to close with a story of a young person.
Ngithanda ukuba ngiphethe ngendaba yomuntu omusha.
I'm not going to tell you who it is.
Yeah, I'm going to tell you too, man.
If you really want to know, you can come and ask me afterwards. And I want to say, young people, if you are faithful to God and you live as He guides you, He will supply your every need. And He will even do more than what you reckoned with. If you are faithful, if there's nothing more important in your life than Christ, if you put Him first, He will supply your every need. Some years ago, there was a little boy. And he wanted to become a pilot. It was his heart's desire. And one day, he went to a man of God, and he said, I have a desire to become a pilot. And now listen to a man of God. He prayed with him. He said, let's give it to the Lord. And afterwards, this boy said to him, now we've prayed, should I go and tell the people that this is what I want to do? And this godly man said to him, now you keep quiet. We've given it to the Lord. Now you leave it with Him and you don't tell anybody.
Kota lendo tekankulunkulu yati valumlo. Ses kulume nunkulunkulu manje, sikushiela kuyena, singabisatshela muntu.
Just think of it.
Kucabange.
We've given it to the Lord, now we wait upon Him.
Ses sikushiela nkulunkulu, sesolindela kuyena ke manje.
And you tell nobody.
Ungatsheli muntu.
And this boy went and he told nobody.
Lomfana wahamba.
Not his parents, not his closest friends. He left it with the Lord. Sometimes we give something to the Lord, but later we fetch it back. Maybe we think he's too slow, maybe we think he doesn't know, I know, and then we fetch it back. Years later, there was a need for a pilot. At that place. And the Lord laid it on someone's heart. Let's ask this boy if he doesn't want to become a pilot. Because nobody knew. He never told anyone. And then they asked him, have you ever thought of becoming a pilot? And then the Lord opened the doors for him. And today he's a pilot. Young people, if you can trust God, He will open doors for you. If you are faithful to Him, you live the life He expects of you. When He shows something in your life, make it right. He will open doors for you.
Bantobasha masimethembe uNkulunkulu uma sinikela ngempilo zethu kuye.
And if we are faithful, God will stay with us. If we are faithful to Him, He will do in our lives even more than what we thought about.
Uma sithembeka ezimpilweni zethu, uNkulunkulu angasenzela okukhulu okungaphezu kokucabanga kwethu.
May we be faithful. May we have an ear to hear. May we have a desire that God shows us every day that what he expects of us.
Kwangathi singathembeka kuNkulunkulu, sibe nalesinokulangazelela ukuthi senze lokhu uNkulunkulu akufuna kithi.
And may we continue in God's ways.
Kwangathi singaqhubeka endleleni zaNkulunkulu.
Let's pray.
Masithandaz.
Lord, you are king above all kings.
Nkosi wena uyinkosi engaphezu kwawo wonke amakhosi.
You are above everything.
Ungaphezu kwakho konke.
Everything on earth, everything in heaven is in your hands.
Konke okusemhlabeni, konke okusezulwini kusezandleni zakho.
And Lord, you love us. You want the best for each one of us.
Nkosi uyasithanda futhi ufuna okungcono. Usifunela okungcono thina sonke.
And therefore you reprimand us, you teach us, you show us, and you put your finger on things in our life that does not please you.
Kakho Nkosi uyasola, uyasikhombisa futhi nezinto empilweni zethu ezingakuthokozisi.
Because you want the best for us.
Ngoba wena Nkosi usifunela okungcono.
And you want to give us salvation.
Ngoba uthanda ukusipha insindiso.
And you want to give us that what you have planned for each one from the beginning of this earth.
Futhi uthanda ukusipha Nkosi lokho okuhlela kwasekusekelweni komhlaba.
May we be faithful to that what you command us.
Kwangathi Nkosi singathembeka kulokho siyala ngakho.
So that we will experience your blessings.
Ukuze Nkosi sizwele isibusiso sakho.
And we'll experience you in our lives.
Sikuzo wena Nkosi empilweni
zethu. Please continue with us. Continue to speak to us, even if we leave now, through your Holy Spirit. Lord, please continue and show us your way.
Siyacela Nkosi uqhubeke ukukhuluma nathi nokuba sesiphuma ngomoya wakho engcwele uqhubeke usebenze kuthini usikhombise indlela
yakho. Lord, as we said in the beginning, we pray for everywhere where your gospel goes out, where your word goes out, there where people have traveled far and near, Lord, may you work there. May you keep them, protect them, and bring them back safely again.
Nkosi njoba sishilo nasekuqaleni, sikhulela Nkosi zonke indawo lapho bekhona eduze nakude beshumayela ivangeli lakho kwangathi ungabagcina Nkosi ubagcine baze babuye bephephile.
And Lord, help us and show us there where the evil one comes in to destroy. May we be awake. May our eyes be open. And may we not fail you. May we fight the good fight against all evil.
Kwakathi Nkosi ungasiza nalapho mube ufuna ukuhlasela. Usize Nkosi sibe ngabaphapheme. Silwe ukulokuhle kokukholwa.
We pray and ask this all, trusting in your name.
Siyakhuleka sikucela konke lokhu sethemba igama lakho.
Amen.
Amen.